ziyoya thulasthandwa sami thuladuduwami thulasthandwa senhliziyoya uyiselimpela bo ngoba umebile lowo engimthandayo ngenhliziyo yami.